naye mukwano okimanyi weyongera kunyirira kuluwaki
nakufuna omutima gwagumarasi
kamami
baby
wanji
nja kukosa mubasi
basi gye tutalina
kimpanjia tulemenga kuda reverse
byoyogera obikakasa nkakasa ntya
love you nkitadde mubasi
nga olofaaki
njagalo bero wange
katolo bwengenda
tewogendo olimo kubye kyasi
kuluwaki
igwa manye byange
kikyanyinza